wako hapa,
to challenge one another,
kukitiana moyo,
go to them,
tuwaende,
bring them to Jesus,
tuwalete kwa Yesu.
They are many.
Wako
wengi. They are the marketplace.
Wengi wengi.
You buy sukuma wiki from them.
Unanunua sukuma wiki kwao.
You go to them for discussion.
Unaenda kuongea nao.
They work on your hair.
Wanatengeneza nywele yako.
A sister came to me with a suggestion.
Dada alikuja na wazo.
A fresh idea.
Yani wazo mpya.
Do you know what idea she had?
Alikuwa na
hiyo. The idea the sister had was,
wazo lilikuwa hili.
And I'm entertaining it.
Na ninakubalia hili.
There are many sisters here who need exercise.
Kuna wazo wengi wanahitaji mazoezi yani ya viungo.
And because they need
exercises,
if they go to the normal places where they do exercises,
wakienda mahali ambapo ni kwa kawaida ambapo wanafanya,
one, sometimes it's very expensive.
Wapale ni watu, gharama ni ya juu sana.
But two,
pili,
the music sometimes is not godly.
Nyimbo sio za kimungu.
So the wisdom of the sister was,
basi wazo la huyu dada ambalo ni nzuri,
we come out with an exercise.
Tuwe na hali ya mazoezi
time when sisters can come together.
Wadada waje pamoja. Waanze kufanya faja hivyo.
Paul writes and he says, bodily exercise profited little, but it's profit.
Paul akasema mazoezi ya viungo yana thamani fulani, lakini ni kidogo.
I hear this.
Wazo lilikuwa hivi,
that as they are practicing,
wanapoendelea na mazoezi,
they will be talking,
watakuwa wanaongea.
In the process,
katika hali ya kuongea,
some of the ones who are not born again,
wale ambao hawajaokoka,
but they don't want to come to church,
lakini wataki kuja kanisani,
they can come for exercise.
Wanaweza kuja katika mazoezi.
While they are exercising,
wakati wanaendelea na
mazoezi, they will be talking,
wataongea.
As they are talking,
wanapoongea,
they can relate to the Lord.
Wanaweza waleta kwa Bwana.
I thought it was a great idea.
Ndio hivyo.
So when you hear us announcing, don't imagine you are backslidden.
Hebu ukisikia tukitangaza usifikiri tumerudi nyuma.
Some of you look at us like we have never had a thought like that.
Angalia kama tumerudi.
You know when the sister came, she said, "Pastor, I have a very wild idea."
Pastor alikuja huyu dada akasema mimi nina wazo nzuri.
But it's good to have wild ideas.
Ni wazo kubwa
so that we may be able to reach others.
Ili tuweze kuwafikia.
So we want to go to them. Because the harvest is great.
Kwa vile mavuno ni mengi.
They are just out there.
Wako kule nje.
We are going to harvest them.
Lazima tuwavune.
Number three.
Tutaki.
We want to win. We want to be soul winners because the laborers are few.
Basi lazima tuwelete wengi kwa Yesu kwa vile watenda kazi ni wachache.
Isaiah chapter 6 and verse 8.
Isaiah 6:8 inasema,
God was asking, who shall go for us?
Mungu alikuwa akiuliza nani atakayeenda.
Who shall we send?
Nafsi yetu. Nani tutakayetuma?
Because the people to go are very few.
Wale wanataka kuenda ni wachache sana.
The people we have in the churches today,
watu ambao tuko nao makanisani,
are people that want to be blessed.
Ni watu ambao wanataka kubarikiwa.
Want to be blessed.
Wabarikiwa.
And be blessed.
Wabarikiwe.
And be blessed.
Na wabarikiwe.
Pastor, bless me.
Na pia wabarikiwe.
Bless me again.
Oh, nibarike tena.
God has a different message.
Mungu ana ujumbe tofauti.
Be blessed to become a blessed.
Unabarikiwa uwe baraka.
And so because there's so few of us,
kwa vile tuko wachache,
if all of us can make some inroads,
kila mmoja wetu akifanya mahali aende aende hapa
na pale, make some effort, we can make some dent,
tunaweza kupata matokeo
in the school, in the offices, in the industries, in the market, in the home, we are making some efforts there.
Tunapata mabadiliko pale nyumbani, maofisini, kila mahali, hata kwenye biashara tunafanya.
We shall be rewarded.
Na tutabarikiwa.
Number 4.
Ne.
We want to be soul winners.
Tunataka kuwa waleta wengi
kwa Yesu. Because of the great commission.
Kwa sababu ya tume kuu.
There is a great commission.
Tuna tume kuu.
Which says, go ye into all the world.
Inasema enendeni ulimwenguni kote.
That commission does not exclude anybody.
Halisemi ya kwamba wewe hauko ndani ya.
All of us can go.
Sote tuko ndani ya.
You can go to the young.
Unaweza waendea wale
vijana. You can go to the old.
Wale wazee.
You can go to the educated.
Wale ambao wana elimu.
You can go to the uneducated.
Wale ambao hawajaelimika.
Enter. I'll let you go.
go.
Lazima uende.
Which means, if we don't go,
usipoende,
we are disobedient.
Tunakuwa waasi.
Hatutendi
kama
vile. We don't want to be disobedient.
Hatutaki kuwa waasi.
So we want to go.
Lazima twende.
We'll preach the gospel.
Tutahubiri
injili. We'll share with them the love of God.
Tutaonyesha upendo.
Number five.
Tano.
We want to be soul winners.
Tunataka kuwa waleta wengi kwa
Yesu. Because of the unfinished prophecy about the coming back of Jesus.
Kuna ule unabii ambao hujatimilika kuhusu kuja kwake Yesu Kristo.
Because of the unfinished prophecy about the coming back of Jesus.
Unabii ambao hujatimilika kuhusu kuja kwake.
In Matthew chapter 24 and verse 14,
Mathayo 24:14,
the Bible says,
Biblia inasema,
this gospel of the kingdom shall be preached.
Injili hii ya ufalme itahubiriwa.
And then the end shall come.
Na baadaye mwisho.
Fulfillment of that prophecy.
Lazima tuone utimilizaji wa hiyo.
That's why we are going everywhere.
Ndio maana tunaenda kila mahali.
But God might not make a way for you to go.
Lakini Mungu pengine hawatakupatia nafasi.
But you are somewhere.
Lakini wewe uko mahali.
Work for the Lord there.
Watendea Mungu
pale. Work for the Lord there.
Watendea Mungu pale pale.
Write down also Revelation chapter 7 and verse 9 and 14.
Ufunuo pia andika Ufunuo 7.
We see when they were arriving in heaven, they came from all sides, every language, every linguistic group, they were coming.
Upale mlango wa saba unaona ya kwamba watu walitoka kila mahali, kabila mbalimbali wakikuja
wakikusanyika. We want them to come from every direction.
Nataka waje kutoka kila mahali.
Number six. We want to be soul winners.
Tunataka kuwa waleta wengi kwa Kristo.
Because God will hold us accountable.
Kwa vile Mungu atatuweke
atatufanya tuwajibike. That if the Bible says in Ezekiel that if you see somebody in sin and you do not warn them, their soul will perish, but your hand will also be bloody.
Biblia inasema katika Ezekiel ya kwamba ikiwa mtu anatenda dhambi lakini wewe huendi ukamuonya ama atoke katika njia zake
mbaya. We are accountable for every sinner that comes to us.
Tunawajibika kwa kila mwenye dhambi ambaye anakuja kwetu.
Tell them about Jesus.
Mwambie kuhusu Yesu.
Share with them.
Shiriki nao.
Let them know that there is a way.
Waacha wajue kuna njia.
Let them know that there is a better way.
Lazima wajue kuna njia mzuri.
So that you may wash your hands.
Ili mikono zako zisafishwe.
You may not be accountable for their sin.
Usiwajibike kuhusu dhambi zao.
Write down Ezekiel chapter 3 verse 17 to 18.
Andika Ezekiel 3:17-18.
And Ezekiel 33:6-8.
Ezekiel 33:6-8 pia.
Ezekiel 3:17-18.
Ezekiel 3:17-18.
And Ezekiel 33:6-8.
Ezekiel 33:6-8.
Okay, lastly, number 7.
Mwisho.
We want to be soul winner because of what we have experienced.
Tunataka kuwa waleta wengi kwa Kristo kwa yale ambayo tumetendewa.
How many have experienced a change since you got saved?
Wangapi wameona mabadiliko tangu waokoke?
Wengine hawajaona mabadiliko yoyote.
Wengine bado hawajaona.
There used to be a song that we used to sing, there is that great change since I have been born. Great that great change since I have been born. There is a great change since I have been born. There is a great change since I've been born again. There is a great change.
Kuna badiliko kubwa.
When Jesus comes into our lives,
Yesu anapoingia maisha,
we enter into the kingdom of God.
Tunaingia ufalme wa
Yesu. We enter into the kingship of Christ.
Tunaingia katika utawala wa.
We enter into the dominion of God.
Tunaingia mahali Yesu anatawala.
We enter into the authority of God.
Hata katika mamlaka yake.
We enter into the purposes of God.
Na hata katika nia zake.
And we start seeing changes in our lives.
Tunaanza kuona mabadiliko maisha.
God coming in and changing our lives.
Anaingia ndani.
And so God has done miracle upon miracle. We have seen them.
Tumeziona.
Anybody who has seen a miracle from God, can I see your hand?
Yote ambaye ameona miracle, inua mkono.
You know that God did it.
Unajua Mungu alitenda. God did it. Mungu
alitenda.
Then do you know that you have a message?
Basi wewe una ujumbe.
You have a message to tell somebody that God is able.
Una ujumbe wa kuambia mtu ya kwamba Mungu anaweza.
Come to him.
Wewe njoo
kwa. See him doing.
Na utaona kitendo.
Because you have experienced it.
Kwa vile umeiona ikitendeka maisha
yako. It's not a story you have been told.
Sio tumeambiwa.
I have seen the faithfulness of God.
Nimeona uaminifu wa Bwana.
As a student.
Kama mwanafunzi.
As an officer.
Kama mwana ofisa.
As a teacher.
Hata mwalimu pia.
Then I became an officer again.
Hata pia mwalimu.
I became an officer again.
Pia ofisa.
Until I became a pastor.
Paka nikakua.
I have seen God.
Nimemuona Mungu.
I know God is able.
Najua Mungu anaweza.
All those places we went through.
Hizo vitu zote tulipitia.
When we are sitting in some small corners in New in Moy Avenue Primary School.
Tukika pale Moy Avenue Moy Primary Street. School mahali pado.
And we were sitting in there's another building we were here. Metropole here.
Metropole.
Eh? Where our things were locked here.
Metropole cinema.
Eh, here.
Eh.
And when we came here and there was no roof.
Na tukaja hapa hakukua na paa kule juu.
Some of you can't understand what we are talking about.
We had
trees around this stage all over the place.
Kulikuwa hakuna paa huko juu.
There was no floor. This place was hard for me to kneel was a problem.
Sakafu haikuweko, ilikuwa vigumu kupiga magoti chini.
I can tell you God is God.
Nawaambieni Mungu ni Mungu.
So that when we tell somebody,
ili tukiwaambia
watu, we are talking with experience.
Tunaongea kwa vile tumeona yakitendeka.
You can tell somebody.
Unaweza ambia mtu.
You know I was a drunkard.
Unajua nilikuwa mlevi.
And you know how God changed me.
Na unajua vile Mungu amenibadilisha.
You know I was a prostitute.
Nilikuwa kahaba.
You know how God changed me.
Unajua jinsi Mungu amenibadilisha.
I was a witch doctor.
Nilikuwa mganga.
You saw God changing me.
Unaona Mungu akinibadilisha.
Hallelujah.
Amen.
God has done it for us.
Mungu ametutendea.
And so we can boldly tell somebody.
Unaweza ambia kwa ujasiri.
The same God who did it for me.
Yule Mungu aliyetendea.
He can do it for you.
Anaweza kukutendea.
You might not be able to preach like me.
Huwezi pengine kuhubiri kama mimi.
You can share.
Lakini unaweza shiriki.
Now how do you do it?
Unaweza unafanya.
You do it by the people that God is bringing around you.
Unafanya kwa wale ambao Mungu analeta karibu na wewe.
There are people that God will bring around you.
Kuna watu Mungu ataleta tu.
There are people that God will connect you to.
Watu Mungu atakuhusisha nao.
There are people that you will relate to.
Mungu atakufanya ushiriki na wao.
And God is allowing you.
Mungu anakubali hayo.
Enter into that salon. Salon. Eh?
Uingia katika saluna, salon.
Salon. Ili ya nywele, eh?
Ili ya nywele, yani.
Salon. So, you go there.
Unaenda pale
you
salon.
You pay money.
Unapeleka pesa.
Somebody is sitting on your head.
Mtu anakaa kwa kichwa.
Somebody is working on your head.
Anatengeneza kichwa chako.
But you thank God he is another soul.
Unashukuru Mungu huyu ni nafsi nyingine.
Because he wants your money. She wants your money.
Huyu anataka pesa zako.
She can listen to whatever you are saying.
Wewe anaweza sikiza yote yale utakayo.
So you have a crusade in that place.
Unakuwa na crusade in.
Hallelujah. You take full advantage.
Unachukua nafasi hiyo.
And thank you know this hair sometimes is so hard. Yeah, this hair sometimes is so hard. And I thank God who gave me this hair. And you are talking about the hair and you are talking about the hair until you start talking about God and the hair. God and the hair until you leave the hair. You talk about God. You leave God, you go to Jesus. Salvation. Hallelujah.
Hallelujah. Unaongea nywele unaenda kwa yeye kwa Mungu unatoka kwa Mungu unaongea Yesu Kristo unamleta kwa Yesu.
Praise the Lord.
Amen.
Take advantage of any situation.
Chukua nafasi ya fursa yote.
When a visitor comes to your home,
hata yule ambaye mgeni anakuja
nyumbani, you make a good cup of tea.
Tengeneza chai maradufu.
When they are not safe, make it hot, very hot.
Na kama wajaokoka fanye kwa moto.
And as soon as they start taking,
wanapoanza kuchukua.
That's the word.
Na wanze neno.
You know they can't drink the tea now.
Awata acha chai.
They must hear the whole word.
Lazima.
Hallelujah.
Amen.
God is calling us to win.
Mungu anatufanya tuvute wewe.
We are going to win them.
Lazima tuwavute.
Then go.
God is also connecting us to other people.
Anatuunganisha, Mungu anatuunganisha na watu wengine.
So that when you have a friend,
ikiwa una rafiki,
that friend has other friends.
Huyo rafiki ana marafiki.
So that friendship is opening a door for the next.
Unaona urafiki huo unaleta urafiki mwingine.
And once you start taking advantage of those things,
ukichukua fursa hiyo na nafasi hiyo,
you will see how God will start helping us to win.
Utaona jinsi Mungu atakavyotuongoza kuleta wengi
kwa. Before long,
baada ya muda,
you will also have a list of people that you have led to the Lord.
Utaona una idadi ya watu wengi ambao umewaleta.
They are coming.
Wanakuja.
I am saying they are coming.
Nasema wanakuja.
I am saying they are coming.
Nasema wanakuja.
Praise the Lord.
Amen.
The first thing we have to do is this.
Kitu cha kwanza ni
we must love them.
Lazima tuwapende.
Love them.
Wapende.
Do not just go to somebody else. You are going to hell. You are very, very. Love them.
Usiende tu kwa watu kanga kuambia uo lazima kuende kwa wapende.
Number two,
pili.
Pray for them.
Waombe.
Pray for them that God may soften them.
Ili Mungu aweze kuwafanya mioyo yao ziwe nyororo.
Number three,
tatu.
Go to them as a friend.
Enda kwa wao kama rafiki.
Don't go to them like you, the Holy One, and they the sinners.
Usiende kwao kama wewe mtakatifu wa watakatifu na wao wenye dhambi kabisa.
And four, share with them Jesus.
Wewe shiriki na wao Yesu.
Don't share with them church, don't share with them what. Share with them Jesus.
Wewe shiriki Yesu, sio kanisa.
The love of God.
Na upendo wa Mungu.
And you'll see God will support his word.
Na utaona Mungu atatendea kazi lake.
I believe that out of this congregation,
na katika umati huu,
we are going to get people leading others to the Lord.
Tutaona watu wakileta wengi kwa Bwana.
My goal is this.
Lengo langu ni hii.
Is that we shall go back to the new church, to the early church.
Tutaenda katika lile kanisa la mwanzo.
Where people are getting saved.
Watu walikuwa wanaokoka.
Daily.
Kila si.
Daily.
Kila si.
That's why we need those house fellowships so that they will get saved.
Ndio maana tuna hizo shirika za manyumba ili waokoke kule kila siku.
And you will be leading them to the Lord daily.
Na utakuwa unaongoza katika Bwana kila siku.
Amen.
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 Our vision is to win, to mature, to equip people for ministry so that they can have what? An impact in this city and elsewhere.
Basi maono yetu ni kwamba tuwavute watu, tuwaandae wakue wakomae, waweze kufikia mji huu na hata wengi kwa Yesu Kristo.
I'd like to pray for you that God may just equip, put this word into your spirit.
Nataka kuombea Mungu aweze kuweka hili neno ndani yako.
God may make you a doer of the word and not just a hearer.
Mungu akufanye mtenda neno sio tu msikizaji.
Can you just take your right hand and put on your heart?
Chukua mkono wako wa kulia weka kwa moyo wako.
As a symbolic act.
Na kama tendo.
Father, we thank you for each one of us here.
Baba, tunashukuru kwa kila mmoja wetu.
Thank you for your word that you have heard.
Asante kwa neno tumesikia.
That you are calling us to be soul winners.
Unatuita tuvute wengi kwa Yesu.
So we thank you for the people that are around us.
Asante kwa watu ambao wako karibu
nasi. We thank you for the people in our neighborhood.
Asante kwa wale majirani.
We thank you for the people we are working with.
Asante kwa wale tufanyao kazi.
We thank you even for the people that are our relatives.
Asante kwa wale wa ukoo wetu.
We pray that you'll cause us to love them.
Tufanye tuwapende.
To pray for them.
Tuombe.
And even to share the good news with them.
Na kushiriki neno la Mungu kwa.
We are thanking you.
Tunashukuru.
That you will create compassion in our spirit.
Utafanya moyo wetu uwapende.
As we are laying our hands as a point of contact.
Na kama moyo wetu mkono zetu kama eneo la
guguza. We pray that you may just help us.
Utusaidie.
Even to be doers of the word.
Tufanye, tutendee neno.
And not hearers only.
Sio tu kusikia.
Out of this congregation.
Kati ya umati huu.
We shall hear testimonies every weekend.
Kila ushuhuda kila Jumapili.
Of people who are coming in the kingdom.
Kuhusu watu ambao wanakuja.
The young and the old.
Wale vijana wazee.
The poor and the rich.
Tajiri maskini.
All kinds of people.
Kila aina ya watu.
Will come to know Jesus as Lord and Savior.
Watakuja kujua Yesu kama Bwana na Mwokozi.
Thank you and bless you.
Tunashukuru na kukubariki.
In Jesus' name.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Amen.
I'd like to pray for some of you who are not feeling well in your body.
Nataka kuombea wale ambao ni wagonjwa mwilini.
It is bad just for me to leave you to go in your pain. We want Jesus the healer to touch you as we are coming close to the end of this service.